Yo, yeah, they call me Tom for Wheezy, Zizi, yeah, stopper, around here lenga na mapenzi, 20 kazi. I was born on 793 kitu satano, my daddy was away, mina mom makutano, walipenda na sana kongu ni mzuri mfano, but wadui ukatokea harakati zo mkwano, na mpata wanzibi, mtoto kutoka bano, kufuna maseleb, ndio yake mawano, time ya pete kwa kidole, alikuwa mpole, akanisikiza shore, tuende na ye kayole, roha ya raha, mtoto toka banana, wakati nilimare alikiri tunafaana, niruke ana, nimfate kanana, napata tabia zao, zinafanana, nimtoke fatu, nimpata Diana, napata ni malaika, uso wanafanana, niruke Beyonce, nimpata Rihanna, wale ni my belief, still wanafanana,
Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi hizi, nasema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wale give ndo dilele tu wake wanafanana, Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi hizi, nasema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wale give ndo dilele tu wake wanafanana.
Marriage badai, marriage badai, usiuliza ndao walini kaujasikiza marriage badai, haki walai, wasupa huwa na die, kuwa napenda the guys, na kumba zote ni lies, Mr. T.O.M. mara mingi huwa na wanda, ikienda kila place vile wasupa wa unihana, zimini mkali kama wembe, nite na set ama panda, fimbo ya kayole, zuna drop kama panda, we, nimo kilai, party waki wife, na chiki blood kwa bed, kwa pillow na chiki knife, gimme my wife, omera, gimme my wife, usipo nipa my wife, utajikosa na life, love. Vimekuwa boxing, marriage ni karate, wana uongo kwa harusi na fake, kuzu na mate, badai ya toshi mboga, ugali ama mkate, tunza funda, akutuza sazeti ndio wa mateke.
Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi zi, natema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wali give ndo dilele tu wake wanafanana. Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi zi, natema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wali give ndo dilele tu wake wanafanana.
Okay. Joe, pretty lady, thought I was like you, many watch analia, mama, kabahati, true that, ulikuwa hotter than hell, oh well, si hata my vibes can tell, yani females, leo na smile, kesho ni regret, then una play down, every single detail, muko the same, kashilingi kwa ya pili, wengine wanna play around you, ya shilingi, muna tu betray kama Judas, kwa phone book ni makuka, addicted na mabunda, mjukusi asha juta, the lovely creatures, ya, under the sun, muna tu watch na swali mingi zo bila answers. Hey pretty, mshatu madanga na answers. Okay, si una bounce up, na fall down, una slow up, na lay down, uki go up, na lay low, boss lady nime kneel down.
Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi zi, natema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wani give ndo dilele tu wake wanafanana. Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi zi, natema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wani give ndo dilele tu wake Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi zi, natema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wani give ndo dilele tu wake wanafanana. Kare nimestari kwa wake na wasichana, mambo ya mapenzi zi, natema pana, wamenichanganya mimi usiku mchana, wani